Poa bwana, hii video sio poa ujue. Nyama.
Kwanza na asira za kichaga, buta wapinzani wakiweka mchanga. Puta, niko juu ya mlima, siko juu ya tuta. Twende kilioni, wapinzani washa suka. Egyo ni mawe, bada ya mawe, tosa maganga. Naletaka yote yawe, songanga. Wanasema mimkali na pamasha bikidude. Nataka kuwa legendary kama bikidude. Kila niki shika bikidude. Kila niki niki wapamasha bikidude. Kila niki shika bikidude. Kila niki niki wapamasha bikidude.
Dude bwana
wa dude
lo
dude hello dude bwana wa dude lo dude
zimzima washa tochi juna kauwezi simzima nishapandisha mzuka hapa nilipo simzima dude lazizima mzizima na nchizima so wambie wachekelele nimesema mtu mzima
natoa madini sina toke mary run around the city so silly you may run.
Chezo nisha mada komi kila kila upo mtani mini mada nando mwana
kila. Kila niki shika biki dude. Kila niki niki wapa masha biki dude. Kila niki shika biki dude. Kila niki niki wapa masha biki dude. Dude lo dude. Dude.